I greet the listeners in the name of Jesus Christ.
Na wasalimu wasikilizaji wetu wote katika jina kuu la Yesu Kristo.
And I thank you for tuning in to listen to our radio program.
Na ninawashukuru wote kwa muda wenu kuchukua kusikiliza ili muweze kupata mafundisho yetu.
But actually it's not my radio program, it's not the radio program of Kaka David, it's the radio program of the Lord Jesus Christ.
Na usisahau kwamba hiki kipindi si kipindi cha mahubiri ya Kaka Conrad ama Kaka Daud James, hapana, ni kipindi cha mafundisho ya Yesu Kristo.
And we are really grateful to the Lord for what he's doing.
Tena tunashukuru sana, tumefurahia kazi kubwa ambayo anaifanya Mungu.
And I would like to thank you for your prayers for us.
Na pia naweza kuwashukuru kwa maombi yenu ambayo mmefanya.
Me and Kaka David will serve the Lord and we want to serve him with all our hearts.
Mimi pamoja Kaka Conrad na Kaka David tunataka tumtumikie Mungu na tunataka tuendelee kumtumikia kwa mioyo yetu yote.
And we are very happy with what the Lord is doing through this radio program.
Na tunafurahi sana kuhusiana na yale Mungu anayofanya kupitia kipindi hiki.
And I understand that quite some of you listeners are also happy.
Na pia tunafurahi sana kwa sababu baadhi ya wasikilizaji wetu pia wanafurahia kipindi hiki.
And sometimes I can feel the joy of the Holy Spirit and it means that Jesus Christ is also rejoicing.
Wakati ule tunapoendelea kupata furaha na tunakuwa na furaha katika Yesu Kristo, usisahau kwamba Yesu Kristo naye pia anakuwa na furaha.
But even though Jesus Christ is a mighty warrior, the mightiest of all.
Na hata ingawaji Yesu Kristo ni mtu mkuu katika vita ama ni jagii na mkubwa wa vita.
We also have a spiritual enemy.
Pia usisahau kwamba tunaye adui wa kiroho.
And I don't know him very well, but he's not a very happy fellow.
Simjui vizuri sana, lakini lazima ni mtu yule ambaye hana furaha.
And he is not very happy when people want to serve the Lord.
Na wakati watu wanapoanza kumtukuza Bwana, anaingiwa na chuki, hawi akai na furaha kabisa.
So that's why we're really grateful if you would keep us in your prayers.
Hiyo ndio sababu ambayo tungefurahia sana iwapo mtaendelea kutuweka katika maombi yenu.
And our prayer request is simple.
Na ombi letu la maombi yetu tulio nayo kwenu ili muweze kutuombea ni kitu rahisi sana.
Protection of the blood from the spiritual enemy.
Utuombe tuweze kulindwa na damu ya Yesu Kristo ili tuweze kujikinga na adui wetu wa kiroho.
And to be given the grace and anointing to preach the gospel of the Lord Jesus Christ.
Ili tuweze kupewa neema pamoja na upako wa Yesu Kristo ili tuweze kuendelea kuihubiri injili ya Yesu Kristo.
In spirit and in truth.
Tuweze kumuabudu Yesu katika roho yetu pamoja na ukweli.
So that people be saved.
Ili kwamba watu waweze kuokolewa.
The lives of the people who listen be changed.
Ili maisha ya wale wanaosikiliza yaweze kubadilishwa.
That people be blessed and healed to spirit, soul and body.
Ili watu walio wagonjwa waweze kuponywa na wale ambao waweze kubarikiwa pia katika mioyo yao waweze kubarikiwa pamoja na miili yao.
And for the name of Jesus Christ to be glorified.
Ili jina kuu la Yesu Kristo liweze kutukuzwa.
That's our prayer request.
Hilo ndilo ombi langu ili mtuondoe waomba muendelee kutuombea na nyie.
And today the title for the sermon is.
Na leo mada yetu ya mahubiri ni
walk in the light and speak the truth.
Tembea kwenye nuru na nena ukweli.
Walk in the light and speak the truth.
Tembea katika nuru na nena ukweli. Hiyo ndio mada yetu kuu ya mafundisho yetu ya leo.
Amina.
Amina.
Let's pray first.
Lakini kwanza tuweze kuomba.
I thank you, Jesus Christ, for the wonderful truth that is in you and in your word.
Tunakushukuru Yesu Kristo kwa ukweli wa ajabu ambao unapatikana ndani yako na katika neno lako takatifu.
And thank you for giving us the Spirit of Truth, the Holy Spirit.
Tunakushukuru kwa kutupatia roho wa ukweli, roho mtakatifu.
And I ask you, Jesus, to place a blessing upon this radio program tonight.
Tunakuomba Yesu Kristo uweze kutia baraka katika kipindi hiki tulicho nacho usiku huu wa leo.
To fill us all with the Holy Spirit to guide us and lead us.
Ili uweze kutujaza na roho yako mtakatifu, uweze kutuongoza na uweze kutuelekeza kwa njia sawa sawa.
To place in our heart a love for the truth.
Ili uweze mioyo yetu iweze kuwa na upendo wa ukweli, tuweze tuwe watu ambao wanapenda ukweli.
And ask you to help me preach about this in love and humility.
Na niwezeshe na mimi ninapohubiri mahubiri haya niweze kuyahubiri kwa upendo na unyenyekevu.
That you help Kaka David to translate.
Pia umsaidie mimi hapa Kaka David niweze kutafsiri vizuri, na Kaka Conrad pia aweze kuhubiri vizuri.
And that you affect and change the hearts of me, Kaka David, and everyone who listens to start loving the truth more.
Amen. Na uweze kugusa maisha yangu na maisha ya Kaka Conrad, ili wale ambao wanaenda kutusikiliza na kupata mafundisho ya leo waanze kufuatana na ukweli wako na upenda, ili waweze kujua ukweli wa Mungu.
In Jesus' name, amen.
Katika jina la Yesu Kristo tuseme amina.
Amina. For us who believe in Jesus Christ and who love him and follow him.
Kwetu sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo, ambao tunamwamini tena tunamfuata.
We have a few things to think a little bit extra about.
Kuna vitu vingine ambavyo itatubidi tuweze kufikiria zaidi kuvihusu.
First of all, it's important that we walk in love.
Cha muhimu kwanza ni lazima tuweze kujua kwamba ni kitu muhimu sana kutembea katika nuru ya Bwana.
That we love the Lord Jesus Christ.
Ili kwamba lazima tumpende Bwana wetu Yesu Kristo.
We love and respect our brothers and sisters in Christ.
Ili tuweze kuwapenda pamoja na kuheshimu ndugu zetu na kina dada zetu katika ambao tunapatana nao katika Kristo.
And that we even show love to all people, even our enemies.
Ili pia lazima tuweze kuwaonyesha upendo kwa kila mmoja, hata kwa maadui zetu.
And it's also important that we walk in forgiveness.
Na pia ni kitu cha muhimu sana kwamba ni lazima tutembee katika watu, tuwe tayari kuwasamehe watu waliotukosea.
If we have done something wrong against the Lord or against people, we seek them up and we ask them for forgiveness.
Kama watu wameweza kutenda maovu mbele ya Bwana ama mtu amekukosea na wewe, lazima tuwasaidie ama tuwaombee ili waweze kusamehewa.
And if someone has wronged us and sinned against us,
na kama kuna mtu yeyote ambaye aliweza kutuudhi ama aliweza kutenda dhambi dhidi yetu,
we forgive that person.
Ni lazima sisi kama Wakristo tukitaka kutembea njia ya ukweli ni lazima tuwasamehe.
Even though if they don't come and ask for forgiveness or don't understand what they have done wrong, still we forgive them.
Hata kama hawajakuja kutuomba msamaha ama kwamba hawajui kwamba wametukosea, hawajui kama wajui wametukosea, bado ni jukumu letu kuwasamehe.
But it's also important to walk in the light.
Na tena ni kitu cha muhimu kutembea katika nuru ya Bwana.
And walking in the truth.
Na kutembea katika ukweli.
And speaking the truth.
Na kunena ukweli.
1 John 1:5 says like this.
Tukisoma katika andiko la kwanza, barua ya kwanza ya Yohana 1:5 inasema hivi.
This is a message which we have heard from him and declare to you.
Huu ndio ujumbe ambao tumeweza kusikia kutoka kwake na tunawatangazia.
But God is light and in him is no darkness at all.
Kwa maana kwamba Mungu ni nuru na katika yeye hakuna giza lolote.
If we say that we have fellowship with him,
na kama tunasema kwamba tunashiriki pamoja naye,
and walk in darkness, we lie and do not practice the truth.
Na tena wakati huo huo tunatembea katika giza, ni uongo mtupu, na hivyo basi hatutakuwa tunasema ukweli wa Bwana.
But if we walk in light as he is in the light.
Lakini kama tunatembea katika nuru, basi tutakuwa pamoja naye kwa sababu yeye mwenyewe yuko katika nuru.
We have fellowship with one another.
tunaposhirikiana ama tunaposhiriki kwa kwetu kama Wakristo.
And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
Na damu ya Yesu Kristo ambaye ni mwanake wa pekee inatuosha sisi kutokana na dhambi zetu zote.
It is written about Jesus that he was full of grace and truth.
Imeandikwa kuhusu Yesu Kristo kwamba yeye aliweza kujawa na neema na pamoja na ukweli.
I love Jesus very, very much with all my heart.
Nampenda sana Yesu Kristo na moyo wangu wote.
I don't love him as much as I would like to, but I know I love him.
Sijampenda kiasi kile ambacho ningependa niweze kumpenda, lakini najua kwamba ninangangana sana kumpenda.
And I love everything about Jesus.
Na kila kitu kumhusu Yesu Kristo mimi napenda.
His righteousness, his humility, his holiness.
Uhaki wake, ukweli wake na unyenyekevu wake na kila kitu kwake Yesu Kristo mimi nakipenda.
But maybe the two things about Jesus that I love the most.
Lakini inaonekana kwamba kuna vitu vingine viwili kumhusu Yesu Kristo ambavyo ninavipenda zaidi ya vingine.
That is his grace and his love and his truth.
Hiyo ni neema yake, upendo wake na ukweli wake.
Grace is almost the same thing as love.
Ukiangalia neno neema ni kama inakaribiana sana na neno upendo.
And truth means that Jesus is unchangeable and without he can never lie.
Na ukinena kuhusu ukweli inaonekana kwamba Yesu Kristo basi si yule mtu ambaye anaweza kubadilika baadaye tena abadilishe ukweli wake. Ni yeye vile vile alivyokuwa pale na tena hawezi kubadilika tena aweke uongo. Akuwe muongo.
I told you that in my old life I was a spiritual seeker for 9 years and I was seeking for love, truth and God everywhere.
Nimewaambia hapo awali nilipoanza kuhubiri hapa kwamba nilipokuwa mdogo sikuwa wakati nilipokuwa sijampokea Yesu Kristo nilikuwa mtu ambaye alikuwa anajiuliza maswali mengi sana ya kiroho. Nilikuwa nikitafuta Yesu Kristo na maswali mengi sana lakini niliweza kumpata.
I was seeking in Buddhism, New Age, Islam.
Nilikuwa namtafuta huyu Yesu Kristo kupitia dini mbalimbali. Kwa mfano niliweza kumtafuta kwa Wabudha, Waislamu na Wakristo.
I was seeking in philosophy and psychology.
Nilikuwa namtafuta kuhusiana na wale kwa wale wanafalsafa wa usomaji mambo ya kisaikolojia.
But I found nothing.
Lakini sikuweza kumpata pale.
But when I received Jesus Christ, I found the love, the truth and the way to God that I had been looking for since childhood.
Lakini nilipokutana na Yesu Kristo niliweza kupata ule upendo, neema na ukweli ambao nimekuwa nikatafuta hizo siku zote na nikaweza kuridhishwa.
Personally, I have all the way since childhood, I have love, honesty, truth and genuineness. People who are genuine.
Nikiangalia katika maisha yangu tangu mwanzo huko mpaka leo nilipokuwa mkubwa. Nilipokuwa mdogo nilikuwa nimependa ukweli sana. Na tena na mpaka leo nawapenda watu ambao wanasema ukweli sio wadanganyifu.
One person actually said like this about me.
Kuna jamaa fulani aliweza kusema kitu kunihusu hivi.
Kama you are so honest and truthful that sometimes it hurts.
Alimwambia kwamba kaka Conrad wewe ni mtu mkweli sana tena unasema ukweli kila mara umesimama na ukweli hata saa nyingine mpaka sasa inaudhi.
And I grew up in northern Sweden.
Mimi nilikuzwa katika maeneo ya kaskazini ya nchi ya Uswidi.
And in a Christian home where truth and love was really honored and appreciated.
Nilikuwa nimekuzwa katika familia ya Kikristo ambapo ukweli, upendo na mambo ya ukweli yalikuwa ndio mambo ya kuzingatiwa katika nyumba yetu.
In the northern parts of the country people are rather simple, genuine.
Na ukiangalia maeneo yetu hayo tulipokuwa tunaishi ama tunapoishi utapata watu wengi sana ni wale ambao wanapenda kusema ukweli.
But in Stockholm, the capital, some people are more artificial or living on the surface.
Lakini ukifika katika jiji letu kuu la Stockholm huku Swedi, utapata watu wengine wanaanza kuingiwa na ujanja sana wa udanganyifu.
And I remember the first party I went to in Stockholm.
Nakumbuka sana sehemu fulani ambayo nilienda mara ya kwanza sana mjini Stockholm.
I stretched out my hand and the person said, I greeted the person and he said, my name is Matthew.
kuna jamani niliweza kufika Stockholm nikamsalimu, nikatoa mkono wangu kumsalimia na akajitambulisha, akasema yeye anaitwa Matthew.
And I said, okay, my name is Conrad.
Nikamwambia ndio, mimi pia naitwa Conrad.
And then he said, nice to meet you.
Akaniambia ni vizuri sana kukutana na wewe.
And I thought in my heart, you don't know that yet.
Nikamwambia basi bado hujaelewa.
I thought that's something you say when you depart, because then you really mean it, if it was nice or not.
Kulingana na kaka Conrad anasema kwamba ingefaa huyu jamaa amwambie hivyo wakati wanaachana na yeye, sio wakati wameshaongea akaona kwamba ni kweli huyu ni mtu mzuri baadaye, sio wakati wale wamekutana.
So I've always appreciated and loved people who are honest, genuine and real.
Kuna mengine ambayo mtu akikwambia utapata ni ukweli, mtu akikwambia wewe ni mzuri nini na nini ni ukweli, inalingana na jinsi mtu amekuona.
And I prefer a person who disagrees with me but is honest than is lying and tries to just and pretends to agree with me.
Upande wangu mimi napenda mtu kama sijamfanyia mema ama sijakufanyia vizuri, nataka uone niambia. Hata kama ni uchungu nitakubali, alafu baadaye ndio tutarekebishana. Si kwamba unanidanganya na kitu cha uongo, labda nimekosea na unajifanya.
And Jesus also loves the truth. He loves real and genuine persons.
Hata Yesu Kristo pia anapenda ukweli na anapenda watu ambao pia ni wasema kweli.
Yes, Jesus even loves the liars and the cheaters.
Ni kweli, kwa sababu Yesu Kristo naye anawapenda watu wote, hata wale waongo wadanganyifu anawapenda.
But if such a person really wants to enjoy the grace of God, they must let Jesus change their hearts and become truthful.
Lakini kama mdanganyifu au mtu muongo anataka kusikia uzuri wa Yesu Kristo, basi ni lazima kubali kubadilisha maisha yake na akasema awe msema kweli.
It's written in Psalms 51.
Okay, imeandikwa katika Zaburi ya 51.
Behold, you desire truth in the inward parts.
Tazama, unatamani kuwa na ukweli kutoka katika moyo wako.
Jesus is the truth and the Holy Spirit is the spirit of truth.
Yesu Kristo ndiye ukweli na Roho Mtakatifu ni roho wa ukweli.
And they are seeking out our hearts to see and find out what is the truth in our hearts.
Ndio tunatafuta katika moyo wetu tuweze kujua kwamba ukweli wa nini, ukweli ni nini katika moyo wetu. Huu utajulikana tu wakati Roho Mtakatifu ataingia na kutambua huo ukweli.
They are well pleased when I see a humble heart.
Ni unafurahia sana ama Roho Mtakatifu wakati ama anasema kwamba anafurahia sana wakati anapoona mtu ambaye ana roho ya unyenyekevu.
Or a heart that loves the Lord.
Ama moyo unaompenda Bwana.
But God loves also an upright man with a truthful heart.
Lakini tena Mungu pia anawapenda watu ambao wasema kweli, ambao wana moyo ya kusema ukweli bila uongo.
In Deuteronomy it says, you are to be upright in your heart before the Lord your God.
Katika zile maandiko ya Musa, mtume Musa hapo nyuma, imeandikwa kwamba lazima muwe watu wa kusema ukweli katika mioyo yenu.
But we are all sinners.
Lakini sisi sote ni wenye dhambi.
Both you and me.
Wewe pamoja na mimi.
No matter how much we love Jesus and love the truth, we will still sin both now and then.
Haijalishi kiwango gani mimi na wewe tunampenda Yesu Kristo, tunapenda kweli, bado sisi ni wenye dhambi.
So what should we do then?
Basi ni vipi tunavyofaa kufanya ndio tuwe watu wazuri?
One example of how not to do is looking at the example of Adam, the first man.
Ukitaka kujua ile ambayo haifai ufanye, basi uangalie mfano wa Adamu, mwanadamu wa kwanza.
He had sinned and fallen.
Aliweza kutenda dhambi na akaanguka.
And when the Lord comes walking, he hides.
Na wakati Bwana alipokuwa amekuja katika bustani ya Edeni akitembea, alienda kujificha.
And the Lord says, Adam, where are you?
Na Bwana akamwambia, Adamu, uko wapi?
And Adam says, I hid because I was afraid because I heard you come walking.
Adamu akamwambia, nilijificha kwa sababu nilikusikia ukikuja na mimi nimeogopa.
And I know I'm naked.
Na tena ninajua kwamba mimi niko uchi sasa.
But how do you know that, said the Lord? Have you eaten of the fruit of the tree of knowledge between evil and good?
Na Mungu akamuuliza, wewe unajuaje kwamba uko uchi? Ama je, umefanya kosa nililokukataza? Umekula lile tunda?
And then he starts to make excuses.
Kisha hapo basi ndikaanza kuwekana na visingizio.
He blames the woman, Eve.
Akaanza kumlaumu mkewe Hawa.
And actually he almost accuses the Lord for his sin.
Na tena basi anaanza kumuingilia Hawa ambaye pia anaanza kumsingizia Bwana kwa dhambi aliyoifanya.
He says, the woman that you put at my side, she gave me the fruit and I ate it.
Adamu anamwambia Bwana kwamba yule mwanamke uliyenipa yule ndiye aliweza kunipatia tunda na nikala.
To hide and to make excuses is an easy way out for the old sin nature.
Kujificha na kutafuta visingizio ni moja kati ya namna ambavyo watu walijaribu hapo zamani kutokana na dhambi, lakini ni asilia ya dhambi. Ukiwa unafanya hivyo basi unajua kwamba uko na ile asili ya dhambi.
But it is not the way of walking in the truth and it's not the right way.
Lakini sivyo ndivyo unavyofaa kutembea katika ukweli, na sio njia ambayo inafaa utembelee katika ukweli wa Bwana.
We can look at another example.
Tutaangalia tena katika mfano mwingine.
And this is a good example of what to do and when we have sinned.
Lakini hii sasa ni mfano mzuri ambao unafaa tufanye wakati ambapo tumefanya makosa.
King David was a man after God's own heart.
Mfalme Daudi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na moyo kama wa Mungu.
And he was a very, very clean and pure man for many, many years.
Alikuwa ni mtu ambaye alijaribu kuwa mtakatifu kwa muda mrefu sana.
But he fell deeply with the woman Bathsheba and then killed her husband Uriah.
Alikuja akaingiwa na mambo ya washerati, akaingia katika mapenzi yasiyofaa na Bathsheba na akaenda kaua mumewe yule ambaye alimnyang'anya aliko na yetu Uriah.
And yes, for some time David did the same thing as Adam.
Na alipo wakati mwingine ukiangalia Daudi ama mfalme Daudi alifanya dhambi kama ile ya Adamu.
He tried to hide his sin, he killed Uriah to cover up his sin.
Alijaribu kuficha dhambi aliyoifanya, alienda kamuua Uriah baada ya kuchukua bibi yake ili aweze kuficha ile dhambi isionekane sana.
But he writes in one of the Psalms.
Lakini amekuja kaandika katika moja ya maandiko yake katika Zaburi.
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.
Anasema hivi, nilipokuwa nimenyamaza nimejificha, nilipata kwamba mifupa yangu inazeeka sana ninapoendelea kukaa nikiingiwa na usingizi nikingorota.
But then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity.
Lakini nilikuja nikasema dhambi zangu na kuja kusema dhambi zangu mbele yako Bwana na usitaweza kuficha tena dhambi zangu ninazozifanya, ninaziweka hadharani mbele yako.
I said I will confess my transgressions to the Lord.
Ninasema kwamba nitaungama dhambi zangu zote mbele ya Bwana.
And you forgave the guilt of my sin.
Na wewe uliweza kunisamehe na makosa yangu niliyopata kutokana na dhambi.
This is the right way to act when we have sinned.
Hivi ndivyo inavyofaa tufanye wakati ambapo tunatambua kwamba tumefanya dhambi.
We give a full confession.
Tunaungama kikweli kweli, tunasema ukweli bila kuficha.
We say, ndio, ni kweli.
Tunasema yes, it is true.
I have done this.
Nimeweza kufanya dhambi hii.
And I'm not going to blame anyone else. I take the full responsibility for what I have done.
Na siendi kumlaumu mtu yeyote. Nitajibebea majukumu yangu yote jinsi mimi nilivyofanya makosa kivyangu.
We are honest to God and we speak the truth.
Na kuwa msema kweli mbele ya Bwana na kuwa mwaminifu, nitasema ukweli.
And the Lord loves an upright heart and he loves a confession like that.
Na Bwana anapenda moyo ambao mtu ambaye anasimama wima na tena mtu ambaye anaungama na kusema ukweli.
And when we do that, we get clean with God.
Na tunapofanya hivi basi, tunakuwa tunatakaswa na Bwana.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Tunapoungama dhambi zetu na tunasema ukweli, yeye ni mtu mwaminifu, tena ni mtu ambaye amejawa na neema, na tena yeye ni mtenda haki, atatusamehe dhambi zetu na tukutendea mema katika maisha yetu.
But after the Lord has forgiven us and we have confessed and he has forgiven us.
Na baada ya Bwana kutusamehe, baada ya sisi kutaja maneno yote, makosa yote tuliyofanya na katusamehe.
It's also very important to get a clean conscience.
Basi ni vizuri sana ili kuweza kukuwa na fikra nzuri.
Even though the Lord has forgiven us, still the conscience can accuse us.
Hata ingawaje Bwana amesha tusamehe, basi fikra zetu zile tulizo nazo kutokana na dhambi tulizofanya bado zitaendelea kukumbusha makosa tuliyofanya.
But that is not the voice of the Lord.
Lakini unaposikia sauti kama hiyo kikukumbusha makosa uliyofanya, jua kwamba hiyo sio sauti ya Bwana.
It might be the voice of the enemy or the voice of your own subconsciousness.
Uende kawa ni sauti ya adui wetu shetani ama ni sauti ya jinsi wewe unavyojishuku mwenyewe.
But then we pray like this.
Lakini basi tunaomba hivi.
Lord Jesus Christ, clean my conscience.
Unaomba unasema Bwana Yesu Kristo, nitakase katika akili yangu.
And trust me, he will do it.
Na yeye ataweza kukusaidia kukutakasa pamoja na mawazo yako machafu ataondoa.
The blood of Jesus Christ will cover every sin and he will help you to forget about what you have done.
Damu ya Yesu Kristo itaweza kumwagika na kuweza kufunika dhambi zote ulizozifanya na utapata kwamba unaweza kuwa na utakuwa na uwezo wa kusahau makosa uliyotenda hapo nyuma.
And then you move on.
Kisha utaweza kusonga mbele.
Don't come back with the old sin and confess it again.
Usirudi tena na dhambi ya ile ya zamani ambayo ulisha tayari ulikuwa umesha ungama.
Yes, of course, if you do it again, you confess it again, but don't confess your old sin.
Lakini kama umeiungama sawa, lakini usikuje tena kuungama dhambi ambayo ulisha ungama mara kadha na kadha.
And when you have a clean conscience, the joy in the Lord will come back.
Na kama utaanza kuwa na ile fikra na mawazo mazuri basi, furaha ile uliyokuwa nayo katika Bwana itaweza kurejea.
We can see how much the Bible praises the truth and says it's important.
Naweza kuangalia au kusoma katika maandiko napata kwamba jinsi Mungu anavyopenda ukweli na jinsi wanavyozungumzia kuhusiana na mambo ya ukweli.
The Apostle John wrote like this in third in one of the letters of John.
Ukisoma katika maandiko aliyosema mtume Yohana jinsi alivyoandika kuhusiana na mambo yale yale ya ukweli, maandiko yaliyoandikwa katika waraka wa Yohana.
For I rejoiced greatly when brethren came and testified of the truth that is in you.
Anasema kwamba Bwana anafurahia sana wakati ndugu yetu anapokuja na kutoa ushuhuda na kusema ukweli kuhusiana na makosa aliyofanya.
Just as you walk in the truth.
Jinsi tu unavyotembea katika ukweli.
I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth.
Sitaweza kuwa na furaha nyingine kubwa zaidi ya kusikia kwamba watoto wangu nao pia wanatembea katika ukweli.
When I get to know people who are honest and trustworthy, I'm filled with love and respect for them.
Ninaposikia watu ambao ni watu wa ukweli tena ni wale ambao wana ni watu wa kuaminika sana. Mimi naingiwa na furaha na ninawapenda sana.
And that's especially if they love Jesus and walk in the light and in the truth.
Na mara nyingi ninapogundua kwamba wanapenda Yesu Kristo na wanatembea katika haki na ukweli.
But I also know some people who don't belong to Jesus Christ but who still walk very much in the truth.
Lakini pia nawajua watu wengine pia ambao si watu ambao hata wajamini Yesu Kristo lakini tena wanatembea katika ukweli.
And I'm filled with trust for them.
Na tena pia nina uaminifu kwao na wao pia.
And I also rejoice over them because I love the truth.
Pia nawafurahia tu wote kwa sababu mimi kazi yangu napenda sana ukweli.
In 1 Corinthians 13, the Apostle Paul describes what true love is like.
Tukisoma katika wa Korintho wa kwanza 13, tutapata pale mtume Paulo anajaribu kutuelezea jinsi ukweli wa mambo ulivyo.
And he says that love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth.
Na anasema kwamba upendo haukai pamoja na dhambi, lakini upendo unakaa na unapendezwa sana na ukweli.
I have a few people that I know who have a very great talent of speaking just a word of truth.
Nina watu ambao wawili ambao ninawajua ambao wameweza kupewa kipaji ya kunena tu neno kuhusiana na ukweli.
Not only truths about Jesus, but also truths about the church or the society or things like that.
Si ukweli tu kumhusu Yesu Kristo, lakini pia ukweli kuhusiana na jinsi ya watu wanavyoishi kijamii na mambo mengine mbalimbali katika maisha.
And I love to fellowship with that kind of people.
Na watu kama hao mimi napenda sana kushiriki nao pamoja.
And in my life I have a few examples of people really walking in the truth.
Na katika maisha yangu nina mfano wa watu wengi sana ambao ninawajua, watu fulani ninawajua kwamba wanatembea sana katika ukweli wa Bwana.
And one example is the father of my mother.
Na mmoja wao ni babu yangu mza mama.
He had a deep faith in Christ and a deep fear of God.
Alikuwa na imani ndefu sana katika Kristo na tena mambo ya Mungu alikuwa anapenda.
And he would say both now and then.
Na angesema kila mara.
It must be able to withstand the daylight.
Ni kwamba unachosema ukweli wako lazima uweze kudhihirika mchana peupe.
With these words he wanted to say,
na alikuwa anamaanisha kusema,
that if someone examines the things that I say and that I do,
kwamba hapo mtu atachukua muda wa kuchunguza maneno ninayosema na jinsi vitu ninavyotenda,
they must be able to verify and found that I have done and said what I have done.
Ni lazima kwamba mtu akichunguza basi apate kwamba umefanya yale unayosema na unayosema ndio umefanya.
And he was very accurate and careful with his own life.
Yeye pia alikuwa anafanya hivyo na kujichunguza sana kindani katika maisha yake binafsi.
With his actions and with his words.
Matembezi yake, yani mienendo yake katika maisha yake pamoja na maneno yake yalikuwa yakiendana.
He worked very hard.
Ni mtu ambaye alikuwa anafanya kwa bidii sana.
He paid the taxes accordingly.
Alikuwa analipa ushuru jinsi inavyofaa.
And when he did business, he always wanted it to be just and righteous.
Wakati alipokuwa akifanya biashara pia alikuwa anajaribu sana awe mtu wa ukweli.
And once around 1950, he had decided to sell the tractor.
Na mara nyingine, mara moja huko karibu miaka 1950, alijaribu kuuza tinga aliyokuwa nayo, tinga yake.
And in those days most people in Sweden were farmers.
Na katika siku hizo watu wengi sana katika nchi ya Sweden watu walikuwa ni wakulima.
And Sweden was still a rather poor country.
Na nchi ya Sweden ilikuwa ni moja baadhi ya wakati huo ilikuwa ni moja baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa ni maskini.
And my grandfather was not very poor, but absolutely not one of the richer people.
Na huyu babu yangu mza mama hakuwa ni mtu ambaye alikuwa ni maskini, tena hakuwa ni yule mtu ambaye pia alikuwa ni tajiri vile.
On the contrary, they belonged to the lower classes in society.
Lakini hata hivyo bado walikuwa ni watu wa kuhesabika, kwamba walikuwa chini katika maisha ya chini katika jamii hiyo nchi ya Swedi.
And he had made an agreement with a farmer in another village that he would buy the tractor from him.
Na aliweza kuweka maagano na mkulima mwingine katika nchi hiyo kwamba ataweza kununua hiyo tingatinga kutoka kwake.
And they had agreed on the price.
Na waliweza kukubaliana hadi kwa bei.
And in the morning when my grandfather was to deliver the tractor.
Na ilipokuwa ifika saa za asubuhi wakati sasa huyu babu yangu alikuwa sasa atoe hii tingatinga aende kuiuza.
He saw a fault on the tractor that he hadn't seen before.
Aliona kwamba kumbe ile tinga ilikuwa na kasoro ambayo hakuwa ameiona hapo mwanzoni.
So he sat in the tractor, started to drive to the farmer.
Lakini aliweza kuipanda tu na kaanza kuiendesha kuipeleka kwa yule mkulima.
And there was a battle inside of his heart and his conscience.
Lakini katika moyo wake kulikuwa na maneno ya kubishana, alikuwa anajiuliza maswali mengi katika moyo wake.
I can't hide this. I must tell him what I have seen this morning.
Alikuwa anasema sitaweza kuficha huu ukweli kwa sababu kuna kasoro hapa nimeweza kuiona. Lakini nimeiona leo na nitamwambia kwamba kuna shida hapa kwenye hii tinga.
But what about my family, my children? We need the money.
Lakini itakuwaje kwa sababu pia familia yangu, watoto wangu pia wanahitaji pesa, niuze ili niweze kuleta pesa tukule, tutumie.
Yes, it's true, but still you must do what is right.
Ni kweli, lakini bado lazima ufanye kile kinachohitajika, usiwe mujanja.
But my children are very young, what if they starve?
Lakini alikuwa anajiuliza, watoto wangu nao ni wachanga sana, lakini sasa itakuwaje iwapo watakosa chakula na waendelee kuwa na njaa?
Then he arrived to the other farmer.
Kisha akaweza kufika kwa yule mkulima.
And he stepped out of the tractor.
Aliweza kushuka kutoka juu ya tinga.
And he said, "I'm sorry, but I must show you something that I discovered on the tractor this morning."
Alimwambia kwamba niko radhi ama ni pole, lakini lazima nikuambie ukweli wa kasoro ambayo nimeweza kuigundua kwenye tinga tinga hii asubuhi tu ya leo wakati nikileta kwako.
And he showed him the damage on the tractor.
Aliweza kumuonyesha pale palipo kuwa na hiyo kasoro kwenye tinga tinga yake.
But the farmer looked my grandfather deep into the eye.
Lakini huyu mkulima aliweza kumwangalia huyu babu yangu ndani kwa macho yake.
You have been so honest and trustworthy, so I will still buy the tractor for the same price and I will fix the problem myself.
Amen. Aliweza kumwangalia na akamwambia, wewe umesema kuwa mtu mwaminifu, umesema ukweli, hujanidanganya. Lakini sasa na tena hivyo nitaendelea tu kuinunua hii tinga tinga bado na ile ile bei. Hapo hilo kosa liliopo nitalitengeneza mwenyewe, nitalirekebisha mwenyewe.
Don't forget, for those who love God, all things work together for good.
Amen. Usisahau kwamba wale wote wanaomwamini Mungu, kila kitu kinachotendeka kinatendeka kwa mapenzi ya Bwana.
And because of his character, there was a respect and an authority around my grandfather.
Na kulingana kutokana na mienendo yake, basi kulikuwa na heshima pamoja na nguvu aliyokuwa nayo yule babu yangu.
And when my grandfather spoke, people listened.
Na wakati alipojaribu kuongea, watu walikuwa wanategea sana kumsikiliza.
And I can tell you that when my grandfather looked you in the eye after you had done something wrong.
Na naweza kukuambia na wewe unayenisikiliza kwamba huyu babu yangu kama wewe angekuangalia moja kwa moja katika macho yako wakati ulikuwa unajihisi umefanya kosa.
You began to shiver to the bone and you would deeply regret what you had done and truly repent.
Ungeanza kutetemeka hadi katika mifupa na unahisi kwamba kumbe umefanya makosa, unaanza kujilaumu.
Proverbs says, "The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot."
Yameandikwa katika ndiko kwamba mawazo ya mtu mtenda haki ni sawa, lakini mtenda dhambi ataingia katika jehanamu.
When I think about my grandfather,
ninapomkumbuka huyu babu yangu,
I am filled with the fruit of the Spirit.
Nasikia na najazwa na roho, tunda la Roho Mtakatifu.
I see his face before me, filled with the fear of God and the light of the world in his eyes and his face.
Nahisi kwamba katika moyo wake kulikuwa na mambo mazito ya Bwana. Moyo macho yake nikikumbuka jinsi alivyokuwa angeangalia, naona kwamba uwepo wa Bwana unaniingia mimi katika maisha yangu.
I am filled with the peace and the love that rested upon my grandfather.
Najazwa na amani pamoja na upendo ambao ulikuwa aliyokuwa nao pia babu yangu yule.
And I feel I want to follow your example.
Na pia nahisi kwamba nataka nifuate mfano wake au mkondo wake.
The Apostle Paul said, follow my example as I follow the example of Jesus Christ.
Mtume Paulo aliweza kuandika kwamba akiwaambia wanafunzi ama akiwaambia waumini wenzake kwamba fuateni mienendo yangu kwa sababu na mimi pia nafuata mienendo ya Yesu Kristo.
And of course, my grandfather was not the Apostle Paul.
Na sio kwamba babu yangu yule alikuwa ni Mtume Paulo.
But I have never seen the Apostle Paul.
Lakini mimi sijawahi muona Mtume Paulo na siku muona.
But I've seen my grandfather and I also believe that he was a good example to follow.
Na nikimkumbuka naona alikuwa ni mtu mzuri tena nafikiria kwamba huenda pia alikuwa ni mfano bora wa kumfuata.
My grandfather walked in the truth.
Huyu babu yangu alikuwa ni mtu wa kutembea katika haki.
But to walk in the truth is also of course and actually first and foremost of all to walk with the Lord Jesus Christ.
Na kutembea katika ukweli na haki basi ni moja ya kati ya vigezo ambavyo vimewekwa kwamba ili uweze kuwa na uwezo wa kutembea na Yesu Kristo basi inakubidi utembee katika ukweli.
Because Jesus said, I am the truth.
Kwa sababu Yesu Kristo aliweza kusema kwamba mimi ndimi ukweli.
And being in Jesus Christ, you are in the truth, and the truth is in you.
Na kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu Kristo, basi inamaanisha kwamba wewe uko ndani ya ukweli, na ukweli uko ndani yako.
Jesus said, at that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.
Na Yesu Kristo aliweza kusema kwamba katika hiyo siku, mtajua kwamba mimi niko ndani ya babangu. Na wewe uko ndani, nyinyi mko ndani yangu, tena mimi niko ndani yenu.
And to be in Jesus Christ is also to walk in the light.
Na kuwa ndani ya Yesu Kristo pia ni kutembea katika nuru.
Because Jesus said, I am the light of the world.
Kwa sababu Yesu Kristo alisema kwamba, mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of the of life. Hallelujah.
Hallelujah. Alisema kwamba yeyote anayenifuata hata wahi kuona kutembea katika giza, bali atakuwa anatembea katika nuru katika maisha yake.
Being in Jesus Christ means that you are in the light and the light is in you.
Kuwa katika Yesu Kristo inamaanisha kwamba uko ndani ya nuru na nuru pia iko ndani yako.
And there are some believers in Jesus Christ where you can actually see the light of the world in their eyes and in their faces.
Na pia kunao waumini wengine wa Kristo ambao kiwaangalia utaweza kuona nuru ya Bwana katika mioyo yao, tena utaweza kuona nuru ya Bwana katika macho yao.
And you can see the glory of the Lord surrounding them.
Na unaweza kuona utukufu mkubwa wa Bwana ukiwazingira.
Colossians 1:13 says,
tukisoma katika Wakolosai 1:13 inasema hivi,
He has saved us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of his beloved son.
Aliweza kutukomboa kutuondoa katika ufalme wa giza na akatupeleka katika ufalme wa baba yake.
That kingdom is the kingdom of God.
Huo ufalme ni ufalme wa Bwana.
And Martin Luther, he taught that we should think about the kingdom of God like a great stratosphere, atmosphere just surrounding us.
Na mtume ambaye pia ni marehemu Martin Luther King aliweza kuwafundisha kwamba inafaa muendelee kufikiria kuhusu ufalme wa Bwana na ni kama bingu ambayo imetuzingira.
Like a great heavenly canopy surrounding us.
Ni kama ni ufalme mkubwa wa kibingu ambao unatuzingira sisi.
As great as high as heaven is above or earth.
Na imetuzingira kwa uwepo mkubwa sana jinsi tu bingu ambayo imeweza kuzingira ulimwengu wetu.
Like a shield and an ocean surrounding us with grace and peace of the Lord Jesus Christ.
Jinsi tu maji ya bahari pande zote zimeweza kutuzingira kwa kujawa na amani na upendo wa Yesu Kristo.
And in that ocean, in that stratosphere,
na katika ule mzunguko wa kibingu katika ile bahari,
our sins are like a small drop of rain landing in the Indian Ocean.
Dhambi zetu ni ndogo sana kama matone ya maji ambayo yanadondoka katika bahari Hindi.
And for every year we walk with the Lord Jesus Christ, our sins will more and more melt down by the grace of God.
Amina. Na jinsi tunavyoendelea kutembea na Yesu Kristo kwa miaka mingi, basi ndivyo jinsi dhambi zetu zitaweza kudondoka na kupotea katika hile bahari.
There is nothing greater in life than to belong to the Lord Jesus Christ.
Hakuna kitu kilicho na muhimu sana katika maisha yetu kuliko kuwa pamoja na Yesu Kristo.
And there is no kingdom which is more wonderful than the kingdom of God.
Na tena kuna ufalme ulio na mazuri zaidi ama ulio na utukufu zaidi ya ufalme wa Bwana.
It is a kingdom full of grace, peace, liberty, freedom and truth.
Ni ufalme ambao umeweza kujawa na amani, upendo, uhuru na kila kitu kilicho kizuri mbele ya Bwana.
And if you don't belong to that kingdom today, I ask you, I give you the advice to join that kingdom.
Na iwapo wewe bado hujakuwa mmoja wa wale ambao wataweza kurithi ufalme ule wa Bwana, basi ushauri wangu mkubwa kwako usiku huu leo ni kwamba nakusii uweze kuwa mmoja wa wale ambao wataingia katika ufalme ule wa Bwana.
And you don't have to apply for a visa or a citizenship.
Na sio lazima, haitakubidi kwamba uweze kufanya utumaji application ili uweze kukaribishwa katika ufalme ule.
No, it's by grace. You just receive and believe in the Lord Jesus Christ and you will be a child of God.
Ni kwa neema tu ya Mungu, unamwamini tu Yesu Kristo anakuokoa, kisha wewe utakuwa na uhuru wa kuwa mtoto ama mwana wa Mungu.
And finally, for finish.
Na hatimaye tunapomaliza.
Remember that the truth will always win at the end.
Usisahau kwamba ukweli ama haki mara nyingi ama siku zote itakuja kushinda hatimaye.
On the cross, truth, love and light has won and defeated the darkness.
Kwenye msalaba tunakumbuka kwamba ukweli, upendo na amani ya Bwana iliweza kushinda utukufu wa giza wa shetani.
And one day soon this amazing victory will be seen and known by all people.
Na karibuni tu ule utukufu na ushindi mkubwa wa Yesu Kristo utaweza kuonekana na watu wote wataweza kuutazama.
No, sad to say, not all people will be saved.
Na sio kwamba watu wote wataweza kuokolewa.
They will discover the victory of Jesus Christ, but they will be terrified.
Watu wengi wataweza kuona, watu wote wataweza kuona ushindi mkubwa wa Yesu Kristo, lakini wengine ambao hawajamini wataweza kuingiwa na wasiwasi.
And they will regret that they didn't take the open grace of God when time was still there.
Ndipo sasa wataanza kulia, laiti ningalijua nilikataa kupokea wokovu wa Yesu Kristo kama wakati ule muda ulikuwepo, kumbe ningemwamini Yesu Kristo.
But many people, also many people in Migori, Kenya.
Lakini naamini watu wengi sana, tena watu wengine wengi sana zaidi ya katika maeneo ya Migori, Kenya.
They will rejoice and praise the Lord Jesus Christ.
Najua wataingiwa na furaha wakimsifu Yesu Kristo.
When they see and understand that what they believed and held on to was true.
Na watakapogundua kwamba neno la Yesu Kristo walilosikia na wakaweza kushika kwa mikono yao miwili, kumbe ilikuwa ni ukweli.
That the wonderful, marvelous, overwhelming and everlasting victory of Jesus Christ on the cross was for real.
Kwamba watajua kwamba utukufu, ufalme na utukufu mkubwa wa Yesu Kristo, ushindi aliopata kwenye msalaba, kumbe ulikuwa ni ukweli.
And they will understand that his victory is also our victory.
Na wataweza kuelewa kwamba kumbe ushindi wa Yesu Kristo pia ni ushindi wetu sisi sote.
Paul says, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Mtume Paulo anasema kwamba asante kubwa iwe kwa Bwana ambaye kupitia ushindi wake naye sisi nao nasi sisi anatupa ushindi kupitia damu yake.
And see what it says. God gives us the victory.
Na tukiangalia hapa unapata kwamba Mungu anatupa ushindi.
We don't have to take it and you can't take it. You just receive it from God as a gift.
Uwezi kuichukua kivyako wewe, lakini itakubidi tu upokee tu kama kipaji ama karama kutoka kwa Bwana.
And in all of this we are more than conquerors through him who has loved us.
Na kupitia hayo sisi tunakuwa ni kama wale ambao ni washindi wakubwa zaidi kupitia upendo aliotuonyesha.
Because nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus.
Kwa sababu hakuna chochote ambacho kinaweza kututenga kutokana na upendo wa Bwana Yesu Kristo.
But there are some things which sort of can separate us from the love of God.
Lakini kuna vitu vingine ambavyo huonekana kwamba zaweza kututenganisha na upendo wa Yesu Kristo.
That is if we leave the Lord Jesus Christ and fall away.
Na hiyo moja yapo ni iwapo tutaweza kumuacha na kumkana Yesu Kristo kisha tukaanza kupotea.
And in the last days the Bible and Jesus say that there will be a lot of deception.
Na katika siku za mwisho Biblia imeandika Yesu Kristo pia aliweza kufundisha kwamba kutakuwa na udanganyifu na watu watapotea.
Great and mighty but false prophets will appear and do great signs and wonders.
Kutakuwa na manabii wakuu tena ambao wanaheshimika watafanya miujiza mikubwa mikubwa ambayo itaweza kuwachanganya watu.
To if possible try to deceive even the elect, even the chosen ones.
Na tena watajaribu kuwadanganya na kuwapoteza hata wale ambao ni wateule.
And in the very end a man will appear who is the devil incarnated in a man.
Na katika siku mwisho yani katika mwisho wake sasa kuna jamaa ambaye ataweza kuonekana ambaye atakuwa ni mtu wa kutisha.
And he will deceive people by lies and false wonders and signs.
Ni mtu ambaye ana roho wa kishetani, shetani anaishi ndani yake, atakuja kuwadanganya watu na mambo ya mengi ya uongo.
And 2 Thessalonians give the reasons why they are led astray.
Na katika maandiko yetu ya barua ya pili ya Thessalonia 2 utasoma na kuelewa kwamba ni kwa nini watu watapotezwa sana.
Because they did not receive the love of the truth that they might be saved.
Na hiyo sababu ni kwamba kwa sababu hawakupokea upendo wa ukweli, hawakupenda ukweli, hiyo ndio sababu wanapotea.
So if you want to reach heaven one day.
Hivyo basi kama unataka unaazimia kufika binguni siku moja.
Love the truth.
Itakubidi upende ukweli, upende haki.
To love the truth means that we hold on to it even if it is sometimes painful.
Kupenda ukweli inamaanisha kwamba lazima tuninginie katika huo ukweli hata kama ingawaje saa nyingine unahisi ni uchungu.
Even if I have to confess before people and God that I have done something wrong, I still hold on to truth.
Hata ingawaje itakuweka aibu kidogo kwa sababu mara nyingine itakubidi kwamba unasema mbele ya watu wakikusikia kwamba nilifanya ukosa hivi, dhambi hivi ukiungama, bado itakubidi tu usimamie katika ukweli.
Or if I listen to a preacher and think he's very good and I admire him and love him.
Nikilisikiliza mhubiri akihubiri, nimfuate maneno yake anayosema alafu nimwamini nimpende.
And someone comes and says a word of warning, Connor, watch out, this is a false preacher.
Mara nyingine wengine wanakuja wanakuambia, wewe lazima ukae makini. Kama mimi nikiangalia saa nyingine, watu wanakuja wananiambia wenzangu kwamba, Conrad, lazima uwe mtu mwangalifu. Huyu ni mhubiri ndio lakini mhubiri muongo anadanganya watu.
If I don't love the truth, I will just be angry and push that person away.
Lakini kama mimi si yule mtu wa kupenda ukweli, basi nitawakataza na kuambia wewe toka tu hapa.
But if I love the truth, I will ask, how do you mean and what arguments do you have and what biblical support do you have?
Na kama mimi ni mtu ambaye anapenda ukweli, basi nitakaa tu mpole na nimuulize, kwa nini unasema hivi? Ukweli uko wapi? Wapi maandishi ya Biblia yanayosema kwamba huyu anaye mambo anayofanya ni ya uongo?
And if I found out that it's a false warning, I will of course put it aside.
Na kama nimepata kwamba ni uongo anaidanganya na dizidi kupia kunipoteza, basi nitaweka kando nimwambia pana, hiyo ni uongo.
But if I find out in the Bible and in prayer that it was true.
Lakini nikipata ukweli katika Biblia kwamba ananiambia ukweli ushauri wake kwamba huyu mtu ni muongo ananipoteza.
I will say goodbye to that preacher because I love the truth.
Mimi nitakataa na sitaendelea kumshabikia mhubiri kama yule kwa sababu mimi makazi yangu napenda tu ukweli peke yake.
The best investment of time you can do here on earth.
ni jinsi tu unavyoweza kutumia muda wako vizuri katika ulimwengu huu.
That is to get to know the truth.
Ni kujaribu kujua ukweli na kutafuta haki.
To get to know Jesus and the word of God.
Kung'ang'ana kuweza kumjua Yesu Kristo katika ufalme wa Bwana.
Because that's the truth.
Kwa sababu yeye ndiye ukweli.
But it's also to apply a love for the truth in your own practical daily life.
Na pia itakubidi ujaribu kuweka upendo wako wa haki, jinsi unavyopenda kusema ukweli na kutenda haki katika maisha yako ya kila siku.
Follow the example of my grandfather.
Jaribu kufuata mfano wa yule babu yangu ambaye nimeweza kuhadithia kidogo.
Say to your own heart, it must be able to withstand the daylight.
Jiambie katika moyo wako kwamba matendo nayotenda, mambo nayosema, lazima yawe ni mambo yanayothibitika mchana peupe kwamba ni kweli.
Hold on to what is true, even if it makes you think that you might not be able to sell the tractor that you need the money from.
Simamia kitu ambacho ni cha ukweli, hata kama itakugharimu ama itakufanya uweze kukosa pesa, lakini sema tu ukweli.
And above all, love Jesus.
Na zaidi ya yote usisahau kumpenda Yesu Kristo.
Follow Jesus.
Mfuate Yesu.
Serve Jesus.
Muweze kumtumikia Yesu.
Praise Jesus.
Msifu Yesu.
And if you do that, I fully believe that one day soon, heaven will be your eternal homeland.
Na iwapo utafanya hivyo vyote, mimi naamini kwamba karibuni sana mbinguni itaweza kuwa ni mahali patu ambapo tutaweza kuishi milele na milele.
And if you have listened to me today,
na iwapo umeweza kunisikiliza usiku huu wa leo,
and you have a problem with walking in the truth and in the light,
na unajiona kwamba una shida katika kutembea na ukweli katika maisha yako,
ask the Lord to cleanse your heart and give you a heart that loves the truth.
Muombe Mungu aweze kukupatia moyo na aweze kuosha moyo wako, uwe ni akupe moyo ambao unapenda ukweli.
Because it might decide your eternal homeland.
Kwa sababu basi usipofanya hivyo basi huenda kakuzuia usiweze kufika mbinguni.
And when you come to heaven.
Na wakati ambapo utaweza fika mbinguni,
you will say, asante sana Bwana Yesu for giving me a heart that loved the truth on earth.
Utamwambia Yesu Kristo, asante sana kwa kunipa moyo ambao ulikuwa unapenda ukweli wakati nilipokuwa nikiishi huko duniani.
In Jesus' name, amen.
Katika jina la Yesu Kristo tuseme amina.
Let's pray. I would like to pray for you.
Na kwa wale wote ambao wameweza kusikiliza sasa, ningependa niwaombee nyie nyote kwa jumla.
Jesus, I thank you for the love and the grace that is in your heart.
Yesu Kristo, ninakushukuru kwa upendo pamoja na neema ambayo inapatikana katika moyo wako.
We thank you for your wonderful love that you give all of us.
Tunakushukuru kwa upendo wako wa ajabu ambao umeweza kutuonyesha sisi sote.
But we also rejoice over the truth that is in your heart.
Pia tunafurahia kwa haki na ukweli ambao uko kwako.
It is your love and your truth that makes you unable to lie or to fail us.
Ni upendo wako na haki ulio unaosimamia unaokuweka kwamba uwezi kutupoteza.
Jesus, I ask you to pour out a love for the truth in our hearts.
Na kuomba Yesu Kristo uweze kuleta moyo utupatia mioyo ya kusema haki na upendo.
Help us to walk in the light and walk in the truth even when we make short-term losses from it.
Tusaidie tuweze kuwa na mioyo ya kupenda kutembea katika ukweli na kusema au kutembea katika upendo hata ingawaje tutaweza kupata shida kidogo kidogo wakati wa kuanza.
Help us to confess our sins before you with an upright heart.
Tusaidie tuweze kuungama dhambi zetu zote na tusimame wima.
Help us to endure humiliation just to get a clean heart and a clean conscience.
Tusaidie tuweze kusimama wima hata ingawaje tutapokea saa nyingine tunaona kwamba tunatiwa aibu, lakini tusaidie tuweze kujua ukweli.
and if we have wronged you or wronged a person, give us the courage to come and say the way it is. Say the truth, speak the truth.
Na wakati iwapo tutakosea watu wengine, tusaidie tuweze kusema tu kweli bila kuogopa.
And I ask Jesus to open up your heavenly blessings upon all of us.
Na kuomba Yesu Kristo ili uweze kufungua milango ya baraka kwa sisi sote.
To let your love and your grace fill us.
Ili upendo wako pamoja na neema yako iweze kutujaza sisi sote.
And help us to walk close to you.
Na uweze kutusaidia pia kutembea karibu na wewe.
In Jesus' name.
Katika jina kuu la Yesu.
Amina.
Amina.
Ero Kamano.
Hey, thank you.
Thank you for listening tonight. I believe we can open up the telephone line.
Yes, of course.